Zwap.com.
Talking about beautiful, we mean beautiful. Joy.
Santana.
Aya. Aya.
Bitch, kill up.
Kama Kenya hivi hako karangi ii shepu Uganda the face Rwanda na mimi na kukunda baby. Are you from Sudan baby? You know I like your skin tone baby. Kiuno Congo, macho Burundi, Mozambique, Angola baby. Angalia kio ujionesho jinsi ulivyo mali safi. Kweli baby when you mali safi, I will never let you go. Uendo ya muro una ulivyo mali safi. Aki baby when you mali safi. Oh, can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?
Mambo mengi katia yo mengi juu na we mpenzi umo. Kwenye msafara wa mpenzi, wasafili ni wengi na minipo kwenye mfumo. Mimoyo wangu na upenda wengi na mtaka kima penzi ni moja tena wewe uyo. Slaga hiyo na washenzi, watakutungia tenzi, wajenga ndiyo wali wao. Asa ni kwipe habiti, rafiki, maswiti, fanya kujichagulea jina. Moyo umeudhibiti, kivipi, nichiti, jeuri hiyo kwako sina. Angalia kio, ujionesho jinsi ulivyo mali safi. Kweli baby wenye mali safi. I will never let you go. Wendo yangu oh, ona ulivyo mali safi. Aki baby wenye mali safi. Baby, can you dance?